Atabulirirwa oyo yasabalagwa bbumba ebibya mbisengese atolibwa kunenya ofubanga n'omanya sobiyobe ng'omubulire baganda bagera olugero mukyamwe muve ngolokofu kyengera busiro mwesula mutumidde nnyo abampuliriza mujebale mbutemutya mutyomanyi nti kikutte ku mazima mbeera ng'omuwendule ati nno byendeese nyagala kwatula waliwo ebinkanze nsula mubisa byezirukirirwe kulonda kwe Uganda mama kwakyuse kati bolesa ttima kalulu kaatami wansi w'enjuba nali kutte n'ekkubo nempitangayo nange ne mbawagira naye okkubwa amayinja n'eccupa olwo lwaki okulonda ku nzita nze mpulira bintamye abaali bawadde obululu bonna ne batya abalonzi mwesootinge temwekuba mayinja ekulonda kwa mirembe ebyo ebibiina n'endowooza ez'enjawulo ebyo bivaawo Uganda n'esigala temwekuba mayinja kulonda kwa mirembe akiiko k'okulonda n'abakuumaddembe olumu mmwe mutabangula emirembe ate abakyala n'abaami bwe tuba mu kalulu k'eggwanga tubeere mwoyo gwa ggwanga tulwanyise binaatabula suula funfugu lyowanika mbojjemu eriiso lyakamagu omufuule watulukamagu gw'okolesha omuntu munnoowo alina famire gy'asumba ng'eyewuwo bwe kukeza mu ttumbi ebintu bya kaseera bino tokola kyabulwa ng'ekyo motoka kyakabyezookya n'ennimiro muzisaawo embu mayumba mugakoneyo n'amaduuka temulutinga tuli mu ggwanga tto naye tulowooze ng'abakulu nsaba busabi temwekuba mayinja kubekulonda kwa mirembe ebyo ebibiina n'endowooza ez'enjawulo ebyo bivaawo Uganda n'esigala temwekuba mayinja kubekulonda kwa mirembe akiiko k'okulonda n'abakuumaddembe olumu mmwe mutabangula emirembe ate kalulu njagala kabe ng'omupiira bwe tugulaba mu bibanda nga bw'ojja ng'oyagala ttiimu yeegobe ne bagikuba n'oddayo eka nga tolwanye n'ensunga okulaba akalulu akatali mu kupiira n'akakiiko k'okulonda nga kalangiridde mu yawangula akalulu nga tekaabe mu byakufuutiika ate ttiyagasa bakimyeki awo nno osaba ebitongole ebikuuma ddembe obuteenyigira mu kutiisatiisa ye watyanga omuwangule akedde n'ayozaayoza eyawangula n'abawagizi b'enjuyi zombi nkeera ne beebongako nti ebyo bibaawo nsaako kenjagala akalulu k'ekikulu ayi mukama asaba onnyambe seetaaga kulaba musaayi mu ggwanga ab'ekyengera n'ensanja akaffe kye wangala kabaka Mutebi ow'okubiri temwekuba mayinja kubekulonda kwa mirembe ebyo ebibiina n'endowooza ez'enjawulo ebyo bivaawo Uganda n'esigala temwekuba mayinja kubekulonda kwa mirembe akiiko k'okulonda n'abakuumaddembe olumu mmwe mutabangula emirembe ate